bado busy day tulivu location bada kuzisaka kwenye 18 zangu leo utanitaka moment ya kuvuka miumbo na mipaka hata sipo jirudie la ndo hii hapa kama nipo kwenye ta na vuwaka hallelujah thank God papa na wanja ni mpana kama kwa mkapa na sipo mbali nipo hapa hapa tunaona tuna smile anytime ya kukocha. Wow, looks like kuji mix wenye fix sharp fix koko scratch kama diski tatwe to the piece hiyo ndo hali halisi kama tupo kwenye movie vile kumbe mega pic kama noma nayo yume niletee cheese boating kama juice subiri ripoti mundo nakimbia unaweza sema usen bolti kila kitu hoti hoti yo finally uze kama unanipenda niombe kama uwezi kaa kimya kama unataka niongee fire uwezi zima zima kama unataka uchoche yeah yeah yeah. Yes, as long as I'm happy then I'm blessed. Bless. I'm ready forever is next. Yes. Kono moja weka juu mwingine kwa ne chest. Let's keep it real Mungu tufanyie wepesi. Yani Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa. Is day bab kubwa kana kwako bab kubwa. Wasema bab kila kitu bab kubwa not spot wajuba vinganga nao hawakosi na wananganga kama ruba bugivuto kama pombe au wakunywa kama msuba zba tumeferi kama mtu asojali muda kama una kadi ya kuchanja bas chanja tambuga ya mojanja sofichika kama rafudhi ya chuga mood zipo high but sky is a limit so loyal be lie all I need at a 1 minute Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa is day bab kubwa kana kwako bab kubwa wasema bab kubwa yani Mac test check 1 2 kila kitu bab kubwa whole day bab kubwa kana kwako bab kubwa wasema bab kubwa bab kubwa.
Kama una wako mshike kiuno kisha ucheze naye nawe kisha uende naye mpaka chini kwa chini. Kama una wako mshike kiuno kisha ucheze naye nawe kisha uende naye mpaka chini kwa chini. Nawe kama una wako mshike kiuno kisha ucheze naye nawe kisha uende naye mpaka chini kwa chini.